ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
nuhundira to ɓoggui jandega fandu haala Mamadou Samba Seku jam ñiñalle sukaraɓe heeɗiɓe coggol jaam yiite ɓeyɗi tiwɗude kase ne gollirde kabaru muɗum noon to mbenna tonggui litre essence e gasoil buuɗi temedere e mbiyanna e capanɗe jeegom e ɗiɗi sifa boma ko ɗo hewɓe holliti jiɗuɗo na jondir noon kaɗo tiɗalla leɗɗe mali e risi ko jani hoore gollidal gongal kabaru keɓa e jaagu talkur kawral signinama bangal muɗum ñande talatare nde gollidal yo dow mbenna demal transport yiite e jikaji leydi bangal mbiyanna kan elmator kan côte d'ivoire 2023 caggal kaw maɓe dow congo brazzaville jagabule en mali mbiyanna jottike keñan to kampala leydi ouganda hinnade deuxiéme journée kamɓe sudani sud de mimodiran janggo ɗingon semme kabaruji amen hande kikiɗe alalba mbiyanna alalbari jaati jetti juin 2022 bisimilla sakiral hanka senno coggu litre essence e gasoil fof yo buuɗi capanɗe buuɗi temedere capanɗe jeegom e ɗiɗi keñan woni ko ɗiɗo cogguji ɗi mbiyen humpita wonade gollirde humaninde yiga jiga mbiyen jammeji yiite alalbare hande jetti juin ɗu fuɗɗi ousmane ñaali buuli wonko heɓen keɗen fasanko kanko ousmane jaati
e wi kanankoɓe leydi men ndi ɓeydugol cogguji essence ana fawi dow tiɗɗallaji gonɗi handen le adnaro ndu dow kabaru essence litre essence ko wonno temedere deɓe sappo e tambaji ɗiɗi wari handen temedere malle hemer e tambaji sappo e go'o gasoil ko wonno temedere e deɓe sappo e ɗiɗi wari handen temedere e malli hemere e tambaji jeenayi sefa gouvernement holliti wiide jokkinan faabade no essence ji gardata holliti wiide essence ji ɗi so wona kamɓe gaɗi immadaraji dow faaba muya essence sotteno temeɗiɗi e buuɗi nayyi e tambaji nayyi gasoil sotteno temeɗiɗi e buuɗi jeegom e tambaji jeenayyi kanankoɓe leydi meɗen ndi kolliti wiide ɓeydugol cogguji ɗi wattu handen ana wawi ɓoytude keɓal bangal essence ji hitande hikka nde ley leydi meɗen ndi ko yaata milliardngaji ɗiɗi e sappo e joyyi sefa woni ko mursete ɗo e capantati e go'o lewru décembre 2022 fewde o tiɗal gouvernement o miccintini sodoɓe essence ji piya dabareji kesi baylita tagoji yalla ana ɓuyta ko kasindini caggal ɗon gouvernement o yetti faabotoɓe dow immadaraji muɓɓen waltini hakkillaji sodoɓe essence ji du wiide dabareji fuu ɓamete yalla tiɗalla o ana ɓuyto o gonɗo li adnaru ndu fuu handen
bama ko ɗo kay goto fof no famari oɗo kabaru so wonɓe holtiɓe ɗum ɗo na fammini woɓɓe kay mbi ana hani namkoɓe fiyat dabare muɗum keɗɗana ko hani Ousmane ñalbuli
laamu o ana faabo ɗum jaati hollitama e ley ɓataki o min miɗa miila tiɗɗallah mo gonɗen handen ley muɗum o eɗen kani marde muñal min kay fayi hunde ɗum bonnantaka ka ko jiɗumi sini ɗum yaafi fuu ɓe gartira cogguji ɗiɗo gonnoon saabi en fuu eɗe andi ley malli coggu nabbinaɗo fuu ɓuytatake ko dartami himɓe fuu baɗi ɓe gatta e koye maɓɓe saabi ambar o saabi mbini ɗum baasi hakkunde Ukraine e Russie o saabi mbini ɗum le adnaro ndu fuu cogguji ɗi ɓeydeke gurdam ana tiiɗi ka e muñanni kutteji muɗum ana mbawi mawnude saabi sini a ƴeewi yawara ana tiiɗi le ngallure mawde nokkuji ɗe ana mboɗɗidiri ñande ni fuu kana gatta essence e moto ma
sagal mawto taklaji maɗu kabar men banga bem ama facebook adi twitter seeda o holti wiide mbiyanna kikiɗe keñen faami jaati kabaru junnugol mbiyan hollitagol ngol ndenno seeda o on mbiti ana nimsiti jaati ko kaɗo anniyaɓa mama wattu mo mbiyan jooɗa haalaji na jokkiti ka noon holti wiide o tallifande ley talkudu ndu kamɓe dewrintino o mbiyanna mo lidijira gullok juno tan fof holti wiide ɗum fof e tawede mbiyan haalaji ɗi jokkitete yalla karolana heeɓe do kabaru muɗum fande le kabaruji ɗi talkuru kabrol mbiyen do gollidal hakkunde mali e russie signinama keñan bama ko ɗo e wi abdoulaye diop horejo diplomatie mali ngal ɗo gollidal hakkunde mali e russie na yoɓi do dembal waltigol ɓeɓe diallo transport yigaji leydi eko nande muɗum intal ak bilal wonko heɓene keɗe festango oumar wegal
ngal ɗo kaldal konayiri bangal yigaji le leydi meɗen ndi ɗum signinama hakkunde leydi mali e leydi russie kanko ministre kuminiɗo kabaru yigaji fa yettoyo ndiyam kañe courangaji le leydi meɗen ndi omo wonno toon kañe neɗɗo russie moɓe noddirta andrey albetchenko keƴaɗo risi ko nayri bangal keɓe le rumde afrique nde le majjum ɓe ƴewan yalla hono gollidal hakkunde risi kañe e leydi mali ndi hani yajinirede ko nayri bangal kuraŋaji kañe e yigaji ɓe mbi projet ŋaji mawɗi garta darnede ley hen ko nayri bangal kuraŋaji le nokko kañe heɓude gasuji le leydi mali ndi fande le ndeɗo tongande ɓe ƴewtoto yalla hono ɓe kani irtirde yigaji le nokkunoddirte tawde ni kañe fa yettoyo pompiji ley région gawo kañe nara kanko Ablaye Diop o wi ɗum faboto ko nayri bangal gollidal hakkunde leydi mali kañe e leydi risi ko wodi ñalawma hande o ko nayri bangal ndenagu o wi gueɗe ɗiɗɗe furdu keɓan ley hen keɓe muɗum en kanko noddirte andrey albetchenko o wi fedde makko nde darnama wakkande kawrtal hakkunde risi e rumde afrique nde waɗuno fa ɓe ƴewto yalla no ɓe kani yirwinirde keɓe leydi risi kañe le rumde afrique nde
bangal rafnudin ben ndenagule leedin di ben kala tratara kenyan kambe tirusum be hulti wi wadi tirusum wadi hipnguji kewdi do larmi malli e munisma le sahal e wuddu leedin di on wattu goto men barkan hulti wadi bonandaji kewdi fewde tirusen le nokku keri tati di fati yatar won keben kedo fostan mor wagalu
hijande armi malli sami le tuna bete talatar jabbinonde wakande be ganino d'accordé mabbe nokku nodde tawdeni be bi mangal paden didon keddiki le hen joyon wobbe kasen barmi ndedo hijande non wonno nabude nyamdu mangal paden wonnobe ton gollobe dido bonandaji wakkati de doganonde wiama njoppi moto muden goto kanya kaborgal mudun en faande nyande talatarnde d'accordé ministre nokku no detet tasselit wiama bomboje paddama fewde de do d'accordé idum les régions kidal ministre holiti wala fu keddit le hen kaaki muden du wala fu ko boni barkan wi ima draji mudu di wari fewtude gubede no detet terroriste de be mbadi ko yata sapon le lewru meh jabbi non du be bidu be boni d'accordé ben be teti kaborde mudun en dido madraji be mbibe ngadi dum le no gaytati fa yotti chapantati go lewru me le keri le ele tati de dun hakkune mali e niger bete talatarne be mbi jam e dejere warti nokku no dertet andre bukan cagal ko basiji di ngaduno hakkunde gub msa gatcha kanye gubi jatin kombe gombe le odo nokku civile hewbe dogi so njop nokku le muden non wombe tombe cediri wiide
hono li nokuji keddi men keddi nokuji kewdi leedi ndi kitatodon ben nyam cug nyamduji di ana tiidi den no li turu ne bam e wunere me tema didi e buudi debbe yaari tema didi e buudi chapande nay den no kilo pomme de terre won bonda tonga do te buudi tema dere e noge bangal de ben ciogu tew kay kilo o ewi buudi tema de nay yaadi ko badi buudi tema de jago dum kabar o ben suldi sanne jamare ne hulbe hulti be dardi mel lam ko be region o fiande kabar mudun dabare kanko mohammed baba kunta won da man tun ko ben ke da fostango umar wagole e usman nyalgule
le lumo kitango nyaloma hando jama dan fandin ton koyde muden sanne de dikolati sababu mudun yogay kudde de fu cogguji muden ngabbi bamde ne bam fan jottuda tew kanye maro fu cogguji muden ngabbi le odo nokku wobbe be koliti wiide jukkoje sediya wode lati sababu mudun yogado holiti wiide hitande fu non dum worri
tunne depam
don fu dum fabaaki do embargo o hitande fu le hon o watto coggu kulle kacce de beedoto tid allo wana hed amen juri min darte kala watan koyde mudun yalla o tidal ana heben en jogala fu ana tidi fay fami ngadde do kulle de ana tidi min
no produit
do sababu o do tidal la min baawa somade fi kassen no yoga en johobe le lumoji di kulitiri nimseji mudun en be mi coggu kudde de fu ngabbi godde an ton ciowi jaati
tembe kagal anyere
fu ana tidi arande boccode min en ciodanno dum ujinaji nay e debbe sappo joni yey fa ujinaji jeegom debbe sappo kilo pomme de terre temedere e nogay miden tampi do sanne dum famini yo sabe jukugo sedi awo di non ka anden wiide kulle yogaaji do men do ndemete tew waawa sodede do kita do fu anatiidi ko hebirteno temedere fu anden yey fa temedere debbe sappo ko hebirteno temedere debbe sappo yi handen fa temme tati hono leedi ndi yaarata yaso
kudde kewde coggu mudum ngabbi fa yottiyo chakuru maro ko wonde sottede ton buudi ujinaji jeddi sefa non ko mohammed baba kunta hebini si jotta mani kita
bangal emotor kan ko Côte d'Ivoire 2023 matchuji di deuxième journée na jukiti den ekunga joy kay hebi kaw mabbe dido bo ben leedi mali ndi jagabule en mali kenyan yottike to ben kampala leedi uganda hebi kan memondirde nyande alkamsare de equipe soudan du sud dum lotto ben dum watte watu 13h woni temps universel kanko kalfa guita on kebe ke da fostango umar wegalo
hawbe jinnaaji bodeji di Congo Brazzaville so ngatti be baddi nay be keba baddel fe gotel jagabule mali de be Eric Sekou Sel wonde ekintinde alkamisare warorde be garan be kawrita Soudan du Sud be jawno be ganyirta yalle be lato premier faande groupe gubal gal be noddata jengal faande maccuji dan gondi e jokkitaade Zambie tiagal kokodwar hawnobe so wadibe 3-1 kambe dubbe kawi Komor le gubal asingal Cap Vert hawi Togo 2-0 Burkina wakande fido ene Swaziland wattibe ton 3-1 Burkina woni premier le gubal mudungal an jogi tobbe jeegom Senegal hawi Rwanda ka dun yafa e fi sinabe kebi penalty fa do balo warta fa timmodo so Sadio Mane watti penalty o kambe du kambe ardi gubal mabbe gal le alkamisare de matchingay di ngaran jukitaade Ethiopie fidan e Egypte Lesotho fidan e Côte d'Ivoire Maroc fidan Afrique du Sud Nigeria fidan e Sierra Leone
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
sukaabe mbiyen eli kabaruji amen kiruji ɗi to masita toon no mbiyen hultan wiide caggal Sayo e Saro mbiyen kanko préfet kesso o darnoy mbiyen yiidi ken en mbiyen pelle gom eli arrondissement masina ɗum woni mbiyen tatare nde jeɗɗi lewru juin nden o hulti kala hawruɗe ɓen toɓe mbiyen sababu mbiyen no engrais ji ɗi hokkete hikka banggal demal mbiyen demal ngal nden o wi préfet o yuri ɗum dabbo e kañum wiyete suguɓe mbiyen hottotete uñaji ɗiɗi e temedde joyyi mbiyen kamɓe ndemoɓe ɓe nden o hulti wiide ɗum hikka te saku cakuji ɗi tan tok kani hottede e le tar goto sakraɓe ɗum timita kabaru yama hannde mi jottani wasade fofumda dow bemal amen ko banggal 3w.tamani.org madno ɗum wiyamo 37321 ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin yewtere meɗen magasin heewi hannde ana yowi dow mbiyen kabaru witta to gaw toon kanko leɗo amen Adama Amadou Haydara mum ko heɓane kete fastango Oumar Bagal wiyen kiire jaam
Amoutani
to mortan toon sonia tawraka mbuɗu ɓe jippinte iwde lemugol ngel so fay goto fawaki ma ɓe jahan ɓe joppe dow jarendi toon
la voiture partir
le oɗo français mo wona laaɓuɗo ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe ko yaata capanɗe nayyo gondi halde eɓe le suudu ɗo yimɓele wittoɓe cilminte gawo kanko Ismail Isaac Pangu goto e gollo ley nduɗo suudu o wi ko ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓele fo iwri leyliɗele arabe ɗeɓe noddirta maghreb ɗe jettikiɗo gawo ɗo an jogui tiɗallaji mawɗi
lewru avril ndu satti sanne saabi min bismi ko warata capanɗe nayo e jeɗɗon yimɓe joola jeeyaɓe leyɗe kewɗe sénégal côte d'ivoire guinée cameroun e niger ko heewi mabɓe maghreb iwri heƴo golle amen na waji mbina min bismima ɗumno jaltinaɓe alangérie saabi ɓeɗo ɓuuri foof hewfude
ɓeɗo ha jaɓe wittude son dibba iroɓe le leyɗele kewɗe kolliti tiɗallaji mawɗi keeɓi wakkati nde dibbete wartude nde
soni a ɓamama dun jamma aɗa yara to libi to sa renaki alatto kahango saabu arabe goto na wawi hirsude ma mere mere e dow jari ndi alangérie ndi min tawki tewuji ɓaleɓe hewɓe mayɓe dow ɗati ɗi mi uddama cili tati le cuuɗi kaso mi joguino million goto e uñaji temedere e deɓe ko heddori juuɗan na waranno uñaji deɓe kamɓe seeɓe ɓe ɗum teti kan uñaji capantati e jeegom saabi e wi mabɓe mi walla papier kongo guila hitande 2014 fa yettade hannde fay hunde mi andana kureji am
caggal koɓe keeɓi ɗiɗo tiɗallaji fuu ley ɗati ɗi oɗo suko jokkole jeyaɗo leyleydi kodowar ndi o waɗi noddago fewde e sukaɓe jokkolɓe heddiɓe tinno fati gaɗa yeru ɗiɗo boppi
e fayi saɗa ley suuru satoɓe garam ɓe heela bafal ɓe jaltine wajibi amoussan kala ko joguiɗa kalisi e kadle caggal muɗum ɓe holita wiide a jeeyaka alangérie ndenno hana tawede ɗo ndenno ko mbajotomo yimɓe kala ko laati tiɗalla ko joguiɗen keddoɗen ley leydi meɗen tewtude dabare
muɗum
nduɗo suudu silminoru ɓeɗo sukaɓe dibbotoɓe iwde le nokkule goɗɗe ɓe mbiyaɓe jogui tiɗallaji mawɗi Ismail Isaac Pangu goto e gollole nduɗo suudu keɓɓen komo sifi dow hen
tiɗalla mawɗo momi jogui gawɗo enne yo kabaru ñamdu yimɓe leyogaɓe jiiɗa fi ñamduji nokkuji amen ɗi nduɗo nokku hettanaɗo yimɓe wita no hasidini jawdi sa ƴeewi kabaruji goruɗe le adunaru ndu e leydi Mali wakkandi kalisi momi totta o heƴatta am saɗɗaji meɗen
tawede wiide ɓe keeɓi ɗiɗo tiɗallaji mawɗi fuu yoga e suka woɓɓe kay kollitiwide birfititto saabi de ɓe mbi leyɗele ɗe ɓe wiwata e muɗum ɗe wala fuu guikke lobbo koɓe jogui toon ɗum ko Adama Amadou Haydara heɓini min gawo